Together.
Ekitongole ekitwala ebibalo mu ggwanga lino ekya UBOS kifulumizza alipoota ekwata ku muwendo gw'abakozi abakola emirimu egyetaagisa obuyigirize kwosa n'omuwendo gw'abo abakola emirimu egitali gya buyigirize. Okusinziira ku alipoota eraga nti abantu abakola emirimu egy'obuyigirize omuwendo mutono nnyo bw'ogeraageranya n'abo abakola emirimu egitali gya buyigirize. Ssenkulu w'ekitongole kino Dr. Chris Mukiza atunnyonnyodde.
So we have seen in summary in this results that the informal sector employs the majority of the population, 7.1 million. And the formal sector only employs 2.2 million. Of the 2.2 million, the majority are in the private, 1.7 million. And the other remaining are in government.